nkulowoza ko birungi okuva ku macya paka lwe buziba njagala ekifuba kyange kiba akafa kalungi muwumulira njagala ekifaananyi kyo kiteeke ku piro gye neezizika kiteeke ne mudaali nkulabe ngako yonna gye ntambulira ne mu birooto obeera omwo manye eno ndi ku kyoto njagala omutima gwa kugamba abakwagala yenza abasinga njagala kukuwasa kuwonya bakuteekateekeyo mu bufunda ne bw'oligenda ku mutala kinze mukwano ndisigala kulinda n'erinnya lyo lya kimbega sagala bakuyita kulwaza kasikonda mukwano manya oli njuba nze ndi mwesi the water lisakaze mbeera musenzi wano nalingalubanga lwasi bwe wajja nagonda kukira ku mayonezi kati oli kagoya ka Versace akanyumira otuuse munda nyweza tonta bwabubinga bakuvumye era kukwatako bebi oyaba mukube kululwonze nja kulwa nokukira ente ennume mukube mumeke bwe mmala temulume ne mu birooto obeera omwo manye eno ndi ku kyoto mukwano manya oli njuba nze ndi mwesi talisakaze nalingalubanga lwasi bwe wajja nagonda kukira ku mayonezi oli kagoya ka Versace akanyumira